among when and is it wrong? How deep you tie it shine? Who quizzing is over? Behold, I be gonna cut out. Need a kumaru kunta. Who tie a shakuri? Go kunta every day. Every day. Bevuka every day. Bekira buri kwesen. Na biji singe tangazo. Urukundo nashingu ya hirya y'umutima wanjye wararuzuye banzari yo mambo kwiyongera buri gihe shenge uko niko kuri ibihe byiza njye ngirana nawe binyibagiza ibibi byahise banzari yo mambo kwiyongera buri gihe uko niko kuri. Yaba nagukunda kabiri cyarimwe ndetse nakabikoze nuko bitanyorohera amasaha menshi nyamara niganirira nawe twatuga mumbwira turanyubaka ngo kunda every day bivuka every day bibwira buri wese. Now we just sing a tango song. Urukundo nashinguye hirya y'umutima wanjye wararuzuye banzari yo mambo kwiyongera buri gihe shenge uko niko kuri ibihe byiza njye ngirana nawe binyibagiza ibibi byahise banzari yo mambo kwiyongera buri gihe uko niko kuri.
Mambo, kwiyongera buri gihe, uko niko kuri.